ekushayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesawa banova umshayeni lomphem wemama
umshayeni
ngimyekeni umshayeni noma ngimyekeni lomphem sibe yasesawa banova umshayeni lomphem wemama
Ngubani mina ngiswele sephikisa lenqabalo yosu ntombi sifumile
Alright, it's a rap. kanti edlule kanjalo ndakalo mashinga shantabule basala bethu ngoba nenali uthi zonke insizwa wethu ashiye.